mama you know. Yaka sali ona go ya ho phela le fatshe mo. Yeah. Mama you know. Yaka sali ona go ya ho phela le fatshe mo. Yeah. Matata aka ahana ho fela. Thotsa bophelo di hana ho kopana. Matata aka ahana ho fela. Thotsa bophelo di hana ho kopana. Mama you know. Yaka sali ona go ya ho phela le fatshe mo.
Mama, you know, oh, oh, pillow bones are in no do. Spill a ganzi, mama, to my left, mama, everything is wrong. I get a bunny with seal, but to my mona is selling my seal. Don't have a pillow, the honor go back. Mama, the matter, the kilo. That them would deal with you, one hour. Go back when Chevek, I saw a mohaw. That tell you, sing it, the fast how. I want a hot or table, mohaw. Mama, you know. Bona matata setse murao hadi kopane mama hadi takane mama yeah.
Mama you know yaka sali ona go ya ho phela le fatshe mo. Yeah. Mama you know yaka sali ona go ya ho phela le fatshe mo. Yeah. Matata aka ahana ho fela thotsa bophelo di hana kopana. Matata aka ahana ho fela thotsa bophelo di hana kopana. Mama you know yaka sali ona go ya ho phela le fatshe mo.
Ke pelo e bohloko ke tletse mahlwe. Fatshe la ntate e se le dithwe. Le se ke lalang ka tsoha jeshwile. Re phela komora re sentse re che. Ha ena le se dintho re phelang. Ha re sa tshepana e leng 29. Mona lefatsheng re tshwerwe ke stress. Ha re sa tshepa le dikereke. Batho ba rekiswang je ka makeke. Disiki di ngata re shwa sa mapheke. Batho ba o tshekisa ho fata le keke. Re phela le feleng ha re na diplek.
Mama you know. Yaka sali ona go ya ho phela le fatshe mo. Yeah. Mama you know. Yaka sali ona go ya ho phela le fatshe mo. Yeah. Matata aka ahana ho fela thotsa bophelo di hana ho kopana. Matata aka ahana ho fela thotsa bophelo di hana ho kopana. Mama you know. Yaka sali ona go ya ho phela le fatshe mo. Mama, you know.